Natal time. Natal time. Planet.
Mama. Nalia na moyo wangu kwa yale niliyokufanyia. Sina dira. Naomba urudi nimekosea. Kamoyo changu kauli, yani bado kanauma. Kwako mimi sina kauli, hebu kumbuka ya nyuma. Kwa kuwa mimi uwezo sina, najaribu kuyapima na kuyakumbuka ya nyuma. Yale uliyoyasema, siwezi kung'ang'ania kisichowezekana. Nikikumbuka nalia na kuwaza we mama, na kukumbuka ma oh baby oh, oh baby oh, oh baby oh. Umeniachia mawazo na kukumbuka ma oh baby oh, oh baby, oh baby oh. Omwezi yo sijiwezi na kukumbuka ma oh baby oh. Oh baby oh, oh baby oh. Umenachia maraji na kukumbuka ma oh baby oh, oh baby, oh baby oh. Omwezi usijiwezi, joka uondoke maraji. Donda donda moyo wangu, najua kama ni wazi. Njoli yone jeneza langu, baka tamani simame katikati ya dunia. Pige goti ni ungami, unambie wapi lipokosea. Penda tena sitamani, inajela moyoni. Siwezi kung'ang'ania kisichowezekana. Nikikumbuka nalia na kuwaza we mama, na kukumbuka ma oh baby oh, oh baby oh, oh baby oh. Umenachia mawazo na kama oh baby oh, oh baby, oh baby oh. Omwezi yo sijiwezi na kukumbuka ma oh baby oh, ah. Oh baby oh, oh baby oh. Umenachia maraji na kukumbuka ma oh baby oh, oh baby, oh baby oh. Omwezi yo sijiwezi, yeah, yeah.